Le interview yami beyiqala ngo-10. Ngatshela inja yami ukuthi ngiboleke ishat. Ngavuka ngo-6, ngakhwela ne-cab. Are the blue, kwayenzeka i-mess. Ngatshela umtrayiseni ukuthi ngikhohlwelo cash. Wabrekisa i-taxi, wangibangela i-stress. Wangikhiphela isibhuku, kwavele kwashushu. Ngazithola sengijumpa ama-fans. May my life is a gift and a curse. Gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Yeah, gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Whoa, gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Yeah, gift and a curse. Ngakhiphi phone ngabhelela uMindlos. One of my gymbos. Wathi kimi uzofika ngabo 7 o'clock. Khona manje ubhizi u-install i-Windows. Ngavele ngamncenga ngamtshela namanga. Makafika ngizomthengela ama-fritos. Ngimsendele nengoma ze-Migos. Phela mina ngina-nex nebhodlela manginalo. Ngivele ngilideshe nangidrinko pop. Mfethu kusilerh loko kuhef. Noma ngizisesha kuphuma i-5 bob. UMindlos wayibhala indaba.
Wayibhala indaba.
Yemga.
Yemga.
Ngabo 9 mele ngibe ngase Bramfontein. Wena mele ufike la ngo 8:30.
8:30.
Akhululeka danger. Khululeka Brian, now fridge. Ithi tirene lo ngumwenza wako la nja yami. Zabe sonke. Ene tifetile bazulu na ngathi ncane ama resin. Ingasithathi sise bese sinede masingaba sinede wena nja yami.
Le interview yami beyiqala ngo-10. Ngatshela inja yami ukuthi ngiboleke ishat. Ngavuka ngo-6, ngakhwela ne-cab. Are the blue, kwayenzeka i-mess. Ngatshela umtrayiseni ukuthi ngikhohlwelo cash. Wabrekisa i-taxi, wangibangela i-stress. Wangikhiphela isibhuku, kwavele kwashushu. Ngazithola sengijumpa ama-fans. May my life is a gift and a curse. Gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Yeah, gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Whoa, gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Yeah, gift and a curse. Ngabo 9 bese hamba ngase Pitori.
Ngabo 9 bese hamba ngase Pitori.
Ngaphikazoli yaphele nasiboni.
Ngaphikazoli yaphele nasiboni.
Lespan na kanjani sona kumele ngisithole. Ngatshela uDam Mindlo ukuthi anyathela amafutha. At least ke sihambe nga 240.
At least ke sihambe nga 240.
Nale gazoli seyiqala nokuclock. Clock asavele la ibhadi ama traffic. UDam Mindlo ngaphuzama ukuyistop. Yayibop kanti bona vele kudala basijampile. Basilindile. Ekusentwana bona nyathela skijim. Laba basken so batocha ngase bridging. Phela mina ngijahile. Yene sekulate wena dumisa le engine. Ngiyasiluza le spani, I guess. Cause it seems like we ran out of gas. Yeah, seems like we ran out of gas. Yeah, it seems like we ran out of gas. Le interview yami beyiqala ngo-10. Ngatshela inja yami ukuthi ngiboleke ishat. Ngavuka ngo-6, ngakhwela ne-cab. Are the blue, kwayenzeka i-mess. Ngatshela umtrayiseni ukuthi ngikhohlwelo cash. Wabrekisa i-taxi, wangibangela i-stress. Wangikhiphela isibhuku, kwavele kwashushu. Ngazithola sengijumpa ama-fans. May my life is a gift and a curse. Gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Yeah, gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Whoa, gift and a curse. May my life is a gift and a curse. Yeah, gift and a curse. May my life is a gift.